party singers.
Oh my gosh, I'm gonna this one.
Nze wa mami natuuse ne bangambate wagenze munte. Leka ndeko obubaka ku kitoke kyemmanjo kumpi n'omumwani. Leka neeyuna obunde nkuba ebindabinda kyoto kya wabweru. Ese pichi ninemu mwefumbire nva n'emmere mukwano yanguwa. Kangende mu katale ngula ekisati n'empale ebyowale kanze bintamye. Obudde bukumisinga oba olowooza gye ndi kitinga.
Sugar is like sugar. Sugar is like sugar. Kulima ina madio kanu nansobola wachi wande kula undi mulimu misuwa olima sigansuwa undi kanya wano wansi wenjuba bebi yekwe yandera wanjikiriso kusoma ubutawa bw'omukwano nenjiga.
Sugar is like sugar. Sugar is like sugar.
Sugar, you see like sugar. Sugar, oh manga lifa with a potato.
Wano nasi zansigo eno si ya buchayi. Ndi wakukwagala mpaka eri mu musayi. Kangende mu katale ngula ekisati n'empale ebyowale kanze bintamye. Obudde bukumisinga oba olowooza gye ndi kitinga.
Ndibeera surprise akisenti y'eddoboozi lyo mukwano ku lunaku lwa stiriyo ne besi oliwulirako mu matugo. Baby yekwe yandera wanjigirizo kusoma ubutawo bw'omukwano nenjiga katena kuvuka.
Sugar is like sugar. Sugar is like sugar.
Sugar, you see like sugar.
Yeah.
Sugar, oh manga lifa with a potato.